sangana omutima nkuwadde n'otwala katyatonda gankona omukwano gunkute gunkona gwetunulire engeri gyenfaanana yogera lwaki tokyampuna kola nze byonna sikyagana omutawaana kunzirusa ng'oba waliweeya kunsona
ebinyu mu kisenge tebabinyumiza batuuze naye gwabirese amakaka gasudde
baby onna wangamba teryali kunsona masiti mbona mukwano lwaki ombunye ensonda baby onna wangamba teryali kunsona masiti mbona mukwano lwaki ombunye ensonda
lwaki wekugamba wefula bize wenyumba ogamba ndinyanyagize oninganga lumonde mukaferagaze kyusa mu bebi olizijemize
mimi nawe weweze nawe awilili milele na milelele abajaga basekerera bekyawe kabinyuma tusonga mbelelele
omukodo tofuuka tonona olimu amasanyalaze kanuna bino bye watandikawo binkanga ompolomya ninga nga mpa abaana
baby onna wangamba teryali kunsona masiti mbona mukwano lwaki ombunye ensonda baby onna wangamba teryali kunsona masiti mbona mukwano lwaki ombunye ensonda
essanyu lyange limpe buli lunaku mba rede
jangwe nokuweke welave kukete
ani anyingirira yagadda ntabangu kumufula nsenene mukongole
utauna geta maziga unaniona eliyo mulala gebera yona kila siku nataka kukuona chichoma papa konde kukende kesunga wazitangude usulilani bebe pite pite mena
baby onna wangamba teryali kunsona masiti mbona mukwano lwaki ombunye ensonda baby onna wangamba teryali kunsona masiti mbona mukwano lwaki ombunye ensonda